trendybeats.com.
Ngabambinkunza misisupa kuphukta impahla mawisuka Begahere sasebenze phaketheni ubeyidalele Danze gidele esihogweni urholokoqe phatha ukhonde Likikizisa ivolovolo mamphikisa phuka isikopho Behambe kuseni debaya buye ebusuka Aphethe imoto masaphethe umnotho Begaxubhaxubha ngokholoko Bekangena esontweni adonsa umfundisi ngokholoko Donsa impompo acela umnikelo plazi neyimfonomfono Begaphilela ukwenza usona ekuhlupheni ubeyikhoso Benelihle libe elisabekayo elifana nelenyoka Engena nembeza isifuba besikhombe sidwebeke nozola Shiye smobombobo qopho qopho Kala koko koko mzimba ulahle kopo kopo Phefumule nuki sikhoko Bekumhonqonqo woqobe fase bhema ngoqhonono Uhumusha sonke siyamazi ube nenhliziyo enenzondo Sebemshayile uhumusha Sebemshayile uhumusha Sebemshayile uhumusha Sebemshayile uhumusha Sebemshayile uhumusha Kuhlehle ujantshi yasikhala lento khafa 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 Sebemshayile uhumusha Sebemshayile uhumusha Sebemshayile uhumusha Sebemshayile uhumusha Sebemshayile uhumusha Umashe ngayi mzuzu yobusuku kubo lobusuku zuke funi skoke Shaya iphuzu bekafuni inyuku ngesinqele kanti kuzonqaphusuka Amaqhatha amzumile abheke emumva fika mphula isibhundu Buchopho buchaphakele kusikondira Mase bafika kuye bamboza ubuso ngekofira Mase bakhipha isibhamu selahle isidumbu basibambisa Bamkhwifa ngamathi bamemeza bathi Beke ebhokisini ubhodile ufile eqondile Umgodi ugujiwe ithuna umzimba seliphakeliwe Uhumusha ubejomba ukufa mhlamalanga ehutshwe buvu Behamba nefele emnyama ibinethe eceleni imvula Ithunzele imnyama neyivunguvungu hlezi kuye emumva Imithi abeyidli bimla umuntu angimvusela nequnga Mayibulela ubeshona ehlathini yogeza ngesiqunga Beka idela kufa impilo yakhe wayidela esakhula Ekhula ukuthi engena ephuma ubukhulu ukuthi wakufunda kuyiso hlale harangu
More music on trendybeats.com.